ZWAP.com.
Hili yombola nani, yombola nani, hili yombola nani, yombola nani, hili yombola nani, yombola nani, hili yombola nani, yombola nani. Oya udereva, 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 eh. Yani udereva, 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 mama. Sambona umesema na jomba yalichukua. Hauna lolote lombaya inakusumbua. Uwe mtoto wa kiume kivipi unachamba umbea. Hili jombo la nani, jombo la nani, hili jombo la nani, jombo la nani, hili jombo la nani, jombo la nani, hili jombo la nani, jombo la nani. Oya pakia, 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 hawabiria. Pakia, 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 pakia. Hawa hiliya, hili jombo la nani, jombo la nani, hili jombo la nani, jombo la nani, hili jombo la nani, jombo la nani, hili jombo la nani, jombo la nani. Ayo, Mr. Junior Pa, Azo, Yonko, Mo.
ZWAP.com.